Yeah, yeah, yeah. A mi clock pan this one. Okay.
It's a lazy production.
Onina, onina, wangwa tanzena. Baby girl, ebintu byo byewe kola byanjagala nyamda. Njagala kubera wo ba. Njagala nkufule choche na lotanga. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. Sisubira nti walibawo lwendi kwegana. Okuva lwe wajja mu bulamu mukwano gwe nina. Oli omu baby wanga nsana. Sagala kubalaba nga bakukabya. N'okuva olunaku baby lwe nakulaba. Nze ndaba gwe abalala siraba. Let me shout oh yeah, cause I got your love. Everything okay, womba kulusegere. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. Kulowoozaako baby wange otoba. Omutima gubeera weeyo. Sisimuka mu kiro nga nkunonya. Baby omutima gukubanja. Olw'obulungi bw'okuyimbira kayimba. Omanye kye mpulira mukwano. Otukula nnyo kira bamalayika. Zibidde ku gwe omukwano. Katubalage baby. Aba batesika tubalumye. Bakimanye nti nkutute. Nabe mitima kagibalume. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka gwe njagala. I'm in love with my baby, baby. Omulungi onoyeka ansana. Oh, 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 baby.